Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 60, Itegeko ry'Ubwami Bushya. Iki gice gishingiye muri Matayo, igice cya 20:28, Mariko, igice cya 10:32 kugeza ku 45, na Luka, igice cya 18:31 kugeza ku 34. Igihe cya Pasika cyari cyegereje, maze Yesu asubira i Yerusalemu. Umutima we wari wuzuye amahoro akomoka ku kunga ubumwe n'ubushake bwa Se, maze agendana ubwuzu yerekeje aho yagombaga kwitangaho igitambo. Ariko abigishwa be buzuwe n'amayobera, gushidikanya n'ubwoba. Umukiza yabagiye imbere, maze baratangara, bamukurikira bafite ubwoba. Mbese mbere yaho ntibari baramamaje ahantu hose ko ubwami bw'ijuru buri hafi? Mbese Kristo ubwe ntiyari yarasezeranye ko benshi bazicarana na Aburahamu na Isaka na Yakobo mu bwami bw'Imana? Mbese ntiyari yarasezeraniye abasize ibyabo ku bwe ko bazongerwa ibirutaho inshuro 100 muri ubu buzima, kandi bakazahabwa umurage mu bwami bwe? Mbese ntiyari yarahaye abigishwa b'isezerano ryihariye ko bazahabwa imyanya y'icyubahiro mu bwami bwe, ko bazicarana ku ntebe bagacira imanza imiryango 12 ya Isirayeli? Ndetse n'ubu yari amaze kubabwira ko ibyanditswe mu buhanuzi byose bimwerekeyeho bigomba gusohora. Mbese abahanuzi ntibari baravuze ibyerekeye ikuzo ry'ingoma ya Mesiya? Ufatiye kuri ibi bitekerezo, amagambo ya Yesu yerekeye kugambanirwa, kubabazwa ndetse no kwicwa yababereye urujijo n'icuraburindi. Bizeraga ko nubwo haba ingorane zimeze zite, ubwami bwari bugiye kwimikwa. Yohana mwene Zebedayo yari umwe mu bigishwa babiri babanje gukurikira Yesu. We n'umuvandimwe we Yakobo bari babaye bamwe mu bagize itsinda rya mbere ry'abasize byose kubera umurimo wa Kristo. Bari barishimiye gusiga umuryango n'inshuti kugira ngo babane na Yesu. Bari baragendanye nawe, baganira nawe, bari barabanye nawe ahiherereye ndetse no mu ruhame rw'abantu. Yari yarabamaze ubwoba, abakura mu kaga, yoroshya imibabaro yabo, abamara intimba, kandi yari yarabigishanyije impuhwe no kwihangana, kugeza ubwo imitima yabo yabaye nk'iyomatanye n'uwe, maze mu rukundo rwinshi bari bamufitiye, bifuje cyane kuba hafi ya Kristo mu bwami bwe. Mu bihe byose byashobokaga, Yohana yicaraga iruhande rw'Umukiza, kandi na Yakobo nawe yifuzaga guhora iruhande rwa Yesu. Nyina wa Yohana na Yakobo nawe yari umuyoboke wa Kristo, kandi yari yaratanganye ubuntu ku mutungo we yunganira Kristo. Mu rukundo rwa kibyeyi n'imigambi myiza yari afitiye abahungu be, yifuje cyane ko babona umwanya w'icyubahiro uhebuje indi mu bwami bushya. Bityo yabumvishije ko bakwiye kubisaba. Bari kumwe na nyina, abo bahungu baje aho Yesu ari, basaba ko yabaha icyo imitima yabo yifuzaga. Yesu yarababajije ati, "Murashaka ko mbaha iki?" Nyina wa Yakobo na Yohana yaramusubije ati, "Tegeka ko abo bana banjye bombi bazicara mu bwami bwawe, umwe iburyo bwawe undi bumoso." Yesu yarabihanganiye, ntiyacyaha kwikunda bagaragaje bashaka isumbwe kuri bagenzi babo. Yarebaga ibiri mu mitima yabo, amenya uko bamunambyeho. Urukundo rwabo ntirwari urukundo rusanzwe rwa kimuntu, nubwo rwari rwarandujwe n'isi binyuze muri abo bantu rwagaragariragamo, ahubwo rwakomokaga ku isoko y'urukundo rwe rukiza. Ntiyabacyashye, ahubwo yashatse kubahugura no kubatunganya. Yesu yarababajije ati, "Mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa?" Bibutse amagambo akomeye yababwiye yerekezaga ku gucibwa urubanza no kubabazwa kwe, ariko basubije bashize amanga bati, "Turabishobora." Basanze ko ari icyubahiro gikomeye kugaragaza ubudahemuka bwabo, biyemeza gufatanya n'umwami wabo mu byagombaga kumubaho byose. Yesu yarababwiye ati, "Koko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, kandi n'umubatizo nzabatizwa niwo muzabatizwa namwe." Nyamara imbere ya Yesu hari umusaraba mu cyimbo cy'ubwami, iruhande rwe hari ibisambo bibiri, kimwe iburyo ikindi bumoso. Yohana na Yakobo nabo bagombaga gufatanya imibabaro n'umwami wabo, umwe akazicishwa inkota, undi akazamara igihe kirekire yihanganira imiruho, gushinyagurirwa ndetse no gutotezwa. Yesu yakomeje avuga ati, "Ariko kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso sijya ubigaba keretse abo Data yabiteguriye." Mu bwami bw'Imana ntawe uhabwa umwanya binyuze mu gutonesha. Ntubonwa nk'igihembo umuntu yakoreye cyangwa ngo upfe gutangwa nta gishingiweho, ahubwo n'ingaruka nziza y'imico. Ikamba no kwicara ku ntebe y'ubwami ni ibimenyetso byerekana urugero rwagezweho, ni ibihamya biranga abanesheje inarijye binyuze muri Yesu Kristo umwami wacu. Hashize igihe kirekire, ubwo Yohana yari amaze kubisanga n'ingoyi na Kristo binyuze mu gufatanya imibabaro ye, umwami Yesu yahishuriye Yohana ibikwiriye abazinjira mu bwami bw'Imana. Kristo yaravuze ati, "Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi ntazasohoka ukundi. Nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya." Ibyahishuwe igice cya 3:21. Intumwa Pawulo yaranditse ati, "Kuko jyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyanjye cyo kugenda gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye mbikirwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu, umucamanza utabera, azampa kuri urya munsi, nyamara sije jenyine ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya kane umurongo wa gatandatu kugeza kuwa munani. Uzahagarira uruhande rwa Kristo n'uzaba yaranyoye ku mwuka w'urukundo rwa Kristo rwitanga kiri ku isi. Urukundo rutirarira ntirwihimbaze, urukundo rudashaka ibyarwo, rudahutiraho kandi ntirutekereza ikibi ku bantu. Urukundo rwayoboraga Yohana nk'uko rwayoboye Umukiza rukamutera guhara byose akabaho, agakora kandi akitanga kugeza gupfa kugira ngo akize umuntu. Uyu mwuka ni wo wagaragariye mu mibereho ya Pawulo. Yaravuze ati, erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kuko imibereho ye yahishuriraga abantu Kristo. Yarongeye ati, gupfa kwambereye inyungu, inyungu kuri Kristo. Urupfu bwarwo rwari gutuma imbaraga y'ubuntu bwa Kristo igaragara maze ikarehereza abantu kuri Kristo. Pawulo yarakomeje ati, Kristo azakomeza gukuzwa n'umubiri wanjye nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 21. Igihe abandi bigishwa 10 bumvaga gusaba kwa Yakobo na Yohana bararakaye cyane. Buri mwigishwa wese muri bo yifuzaga umwanya usumba iyindi mu bwami bwa Yesu, maze bababazwa n'uko abo bigishwa babiri bamaze kubatanga amahirwe nk'ayo. Nanone ikibazo cy'ugomba kuba mukuru muri bo cyasaga n'icyongeye kuvuka, maze Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abavuga ko ari abatware b'amahanga bayatwaza igitugu n'abakomeye bo muri yo bakayategeka, ariko muri mwe siko biri. Mu bwami bwo ku isi kugira umwanya wo hejuru bivuze kwishyira hejuru. Abantu baberagaho gukorera inyungu z'abategetsi babo. Kumenyekana, ubukire n'amashuri byari uburyo bwinshi bwakoreshwaga n'abategetsi kugira ngo bigarurire abari munsi yabo. Abakomeye bagombaga gutekereza, bagafata imyanzuro, bakinezeza kandi bagategeka. Naho aboroheje bagombaga kumvira kandi bagakorera abakomeye. Iyobokamana nk'ibindi byose ryari uburyo bw'ubutegetsi. Abantu bagombaga kwizera kandi bagakora nk'uko abayobozi babo babategetse. Uburenganzira bw'umuntu bwo gutekereza no gukora icyo yitekerereje ntibwari bugihabwa agaciro namba. Nyamara Kristo we yimikaga ubwami bushingiye ku mahame atandukanye nayo. Ntabwo yahamagariye abantu kuza kuba abategetsi, ahubwo yabahamagariye gukorera abandi no kugira ngo abanyambaraga bafashe abanyantege nke. Kugira ubushobozi, imyanya ikomeye, impano n'amashuri byatumaga ababifite bagira inshingano ikomeye yo gukorera bagenzi be. Ndetse n'abigishwa bato ba Kristo bavuzweho ngo burya ibyo byose bibaho ku bwanyu. Abakorinto ba kabiri igice cya kane umurongo wa 15. Kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Ari kumwe n'abigishwa be, Kristo yabunganiraga mu buryo bwose kandi akabikorerera imitwaro. Yafatanyaga nabo mu bukene, yarigomwaga kubera bo, yagendaga imbere yabo kugira ngo atunganye inzira zari ziruhije, kandi bidatinze yari hafi kurangiza umurimo we ku isi atanze ubugingo bwe. Ihame Kristo yakoreshaga ryari ugutera umwete abagize itorero ari ryo mubiri we. Umugambi n'urufatiro by'agakiza ni urukundo. Abakuru mu bwami bwa Kristo ni abakurikiza urugero yatanze maze bagakora nk'abashumba b'umukumbi we. Amagambo ya Pawulo agaragaza neza agaciro nyakuri ndetse n'icyubahiro biranga imibereho ya Gikristo. Aravuga ati, nubwo kuri bose ndi uw'umudendezo, nihinduye imbata ya bose. Sinishakira icy'inyungura ubwanjye, keretse icyungura benshi kugira ngo bakizwe. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 19 n'igice cya 10 umurongo wa 33. Ku byerekeranye n'umutimanama, nta muntu ukwiriye guhatwa. Nta muntu ukwiriye kugenga intekerezo z'undi ngo afatire undi umwanzuro cyangwa ngo amugenere inshingano agomba gusohoza. Imana iha umuntu wese umudendezo wo gutekereza kandi agakurikiza ibyo yemera. Umuntu wese muri twe azimurikira iby'imbere y'Imana. Nta muntu ufite uburenganzira bwo gufata imiterere ye, imikorere ye ndetse n'imitekerereze bye bwite ngo abishyire mu wundi. Mu bintu byose aho ari ngombwa kugira ihame rikurikizwa, buri wese akwiriye kumenya adashidikanya mu mutima we. Abaroma igice cya 14 umurongo wa 12. Mu bwami bwa Kristo nta gukandamiza kubamo kandi nta guhatira abandi uko bakwiriye kwitwara. Ntabwo abamarayika bo mu ijuru bazanwa ku isi no gutegeka cyangwa gushaka icyubahiro, ahubwo baza ari intumwa zuzuye impuhwe kugira ngo bafatanye n'abantu mu kuzahura inyokomuntu. Amahame n'amagambo biri mu nyigisho z'Umukiza mu bwiza bwabyo mvajuru byagumye mu ntekerezo z'umwigishwa ukundwa. Mu minsi iheruka, Yohana yahaye amatorero ubuhamya bukurikira. Ubwo nibwo butumwa mwumvise uhereye imbere na mbere ngo dukundane. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyari cyo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe kidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene Data. Uyu ni wo mwuka warangaga itorero rya mbere. Nyuma yo gusukwa kwa Mwuka Muziranenge, abizeye bose bahuzaga umutima n'inama kandi nta n'umwe yagiraga ubwiko ku kintu, ahubwo byose barabisangiraga. Nta mukene wababagamo kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'Umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba kuri bo bose. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 32.